Get free music on mdundo.com.
LGSwagmusic.com.
William Muraman Marav Yani Dwazik Karis
Mwenzangu sijajua kama unanisikia. Kipenzi chako nataka tuishi pamoja na upendo. Mwenzangu sijui wanisikia mimi mpendo wako. Nataka tuishi milele yote wawili mukipenzi. Nataka tuishi mukipenzi wawili
sote.
Ni wewe nimeshi kuandika katika kitabu cha mapenzi.
Mapenzi kabisa.
Usiwezi kukata kwa upendo watu wote. Hata wazazi wangu wanakutamani ili wakuone.
Kuja tu wakuone.
Jiandae, jiandae. Kwa kweli wanatamani wakuone, jiandae.
Wakumutima ndiwe ulikoche. Wela kunovunze ni kupase. You got the beauty wakenase. Asi chikondi neselase. Come close to me, let me hold you. Don't you dare forget what I told you. Let me prove to them that I love you. All I ever wanted was to have you. You're my best friend, should be right by your side. Don't you leave me cause you really don't need to be shy. No mza komaganizo ya fwazi. Na misozi munga nilida bafwazi. Wante veo funa nizaka kupwazi. Oloji la cheni keambu pwazi.
Na gwada pansi ni kufari kilini. Baby vendele pafupe ni pasa love. Yonza ni kagona ndiwe weka ni mayewe. Mutulo ndiwe weka umabwe na mutulo. Ndiwe weka weni malota. Usini ache mimi na kusikiliza. Baby ni wewe weka unimesha chakua. Katika upenzi wangu wote. Nataka tuishi maisha yote baby. Usiwezu kani acha mukipenzi na mulaka. Usini ache. Na kushukuru na nisikiliza fyote. Ambao viki na ongei. Watu wote tunina titemeka.
LGSwagmusic.com.